Azizazi Oni, producer Benja. Don't you worry, mi kwano jigambe, I love you baby. Jagarambe nawe, kubo mkwano kweni na murunji my darling. Ebirunji njaku wangu saba, don't you worry, mi kwano jigambe, I love you baby. Galambane. Tonda dunda nyambe mbekoru na kungandi nawe mumukwano munji baby. I want me and you, the two of us, to make it true. When the sky is blue turning red, I'll be with you. I want me and you, the two of us, to make it true. When the sky is blue turning red, I'll be with you. Makuru kalu Afrika abadda kwe fasa mugambe nchori no munto murembe eya kuonye vyechia abanyumye mboze zita zimba uko moyoni kila siku nataka tupike jokoni ni. Kumiza siwezi ukiwa na mia utaona machozi uko moyoni kila siku nataka tupike jokoni ni. Kumiza siwezi ukiwa na mia utaona machozi. Galambane.